pose.
Teddy B.
Wife of Gujana, live with your shingle.
Why you do that?
Babu ya panga nga 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 bila mpango. Mekuwezi jelewi, mekuwezi jelewi mwenyezi. Mekuwezi jelewi, mekuwezi jelewi jalali. Unisamehe, 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 unisamehe. Wakicheza iyo kamu, mina baki na we. Sonari, mie kama msela, mengi nimekosea. Mie kama msela, mengi nimekosea. Man is to wear all I need is your forgiveness, Papa. Unisamehe, unisamehe, unisamehe.
Kijana mdogo, atoki 20s.